Bryce.
Hello, Exy.
DJ Bryce K.E.
How do you got? Long time. I told you, na-na.
Locally accepted and internationally recognized.
The Great.
That your girlfriend wants to hear.
Aisha, Aisha, Aisha.
DJ Bryce 254 Pro.
kudanganya, kuna tae kupenda bora. Niamini mpenzi wangu we. You be running my mind every day and night, wewe namba moja. Niamini, niamini.
Girl, I like you when you do it like that. When you dance it, then you throw me right back. Sababu kando yako, baby, haji tamati. Na Mungu ka oh my side. Mapenzi matamu so kifan. Mapenzi ya mbeleko. Come closer, baby, closer. Oh, mama, take your clothes off. Let's make love in a rover. Ina makidogidog. Ayana. Fanya ka unapiga deck. Ayana. Deki, give me some cake. Ayana. God bless your mama, Ayana. Hey. The way you move your waistline, Ayana. Na, na.
Bless your father, Ayana. Hey, umogo magaribi, baby, Ayana. Na, na,
mm-hmm. Nasema baby, musha, musha, vidit. Nasema baby, musha, musha, vidit. Nasema baby, musha.
Na kamaradi ya time chemka, poza kwa maji. Na kutegemea fundi machine, unipesa vis. Mimi mwenzio kwako nimeka natia kambi. Come here, make a chop your money, baby. Come closer, baby, closer. Ooh, baby, take your clothes off. Let's make love in a rover.
Inama kidogidog.
Ayana.
Fanya ka unapiga deck.
Ayana.
Deki, give me some cake.
Ayana.
God bless your mama, Ayana.
Natamani anga mara moja uamke nikuone. Sikuwahi kukwambia nakupenda kabla uondoke. Na inachoma moyo wangu, inaikaza nafsi.
This is DJ Bryce KE, the great, aka the Music Terminator.
Sema mami, natamani anga mara moja uamke nikuone. Sikuwahi kukwambia nakupenda kabla uondoke. Na inaichoma moyo wangu, inaikwaza nafsi yangu. Mana sikupata muda mama yangu, nakuomba msamaha wa kosa yangu. Sometimes najifungia chumbani mwenyewe, najiliza kama mtoto. Yo najivunia mimi kwa mwana wako we. Kwenye dunia yenye changamoto, tena bado nazingatia mafunzo yako. Usana heshima na upole, inga binadamu kazi. I miss you. Yani leo zaidi ya jana, hasa siku kama hii. I miss you. Nimejifunza mengi sana toka niage mama. Mapenzi mwenyewe mama yako, Mungu akupe radhi daima. Kipenzi changu cha moyo cha kukulipa shukrani. Kwanza kwa kunileta hii dunia, wangeweza toa mimba yangu ila ukachagua niishi mama. Ninakuonaga unavyojinyima nipate, izo shida nazishindia. Na sijawahi kujutia kuwa mwana wa mama.
Magic's anger on the beat.
Tunapendeza pamoja, ni dhahiri. tuwe umo tuwe pamoja, baby. Na sisi waga pamoja, daily. Na kama kando ya kiukunyona, yuwa siku mbali. Mwanami kivuli chake ye, aina kona mina kwenda ye. Haijalishi wenda kwa wapi ve, shike mkono tuende sote ve. Mwanami kivuli chake ye, aina kona mina kwenda ye. Haijalishi wenda kwa wapi ve, shike mkono tuende sote ve. Wapenzi siya, haijalishwa mpenda nani, elela, elela. Basi nambie nampenda nani, elela, elela. Shoti na laki ya darani, iwe anafanya mjengo, makanga hao sogi. Tangu kukosani majaliwa, awe seremala kuzamboga. Watangu kukosani majaliwa, awe mvubi au boda boda. Watangu kukosani majaliwa, awe seremala kuzamboga. Watangu kukosani majaliwa, hey, wapenzi siya, hey, moja anakuridhia.
Peace, you're love for me, yeah. Iyo mwunze sinto yaza. Baby, you're sweet like a pineapple. Oh, Kali, yeah. I took a bite and I fell in love, yeah. Would you call me honey? Yeah, yeah. Would you call me baby? Baby, love. Would you kiss me daddy? Baby, my addiction, I'll be here for a good time. Yeah, a good time. I could stay for a long time. Yeah, hey, a long time. When you move to the left, I go to the right. I go, turn around, baby. Let me know. Baby, take it slow. You're like an angel from heaven. If you want me, let me love you. You got me dancing in the rain. And sounds lose on wonder, baby. Do some harm. Give me love, yeah, give me love, yeah. Do some harm. One time for my baby love, yeah. Do some harm.
Nikusa bila kunikamata. Tulive nana mama, nikama kapa. Changu chako mikasa sukasa. Girl, you better than them. Ivo nikusa bila kunikamata. Tulive nana mama, nikama kapa. Changu chako mikasa sukasa. Girl, you better than them. I see you, baby. I feel you, baby. I see you, baby. Mateka mihoi, I can't breathe. Unavozungusha body, I can't breathe. Mzuri kama mdoli, I can't breathe. Unavozungusha body, mzuri kama mdoli.
When you move to the left, I go to the right, I go. Turn around, baby, let me know. Baby, take it slow.
You're like an angel from heaven.
If you want me, let me know.
Ni long time hatujaonana. Natumai upo salama. Leo unanichukia, hata jina langu utakisikia. Nimekithiri upweke umetanda. Na siku kama hii nakukosa sana. Korona imekithiri upweke umetawala. Hasa siku kama hii nakukosa sana. Natamani ningekuona angalau siku moja mwenzio ni nakutu la mabusu. Natamani ningekuona angalau siku moja mwenzio ni nakutu la mabusu.
No, kuna
kabusa ngapi? Can I call it down with you? Oh yeah. Can I call it down with you? Oh yeah. Can I call it down with you? Hata kwa msimu angalau in time. Call it time. Na leo unachukia na dharau in time.
Ni siko. No, I can't make it right now.
Oh baby.
Oh
baby, pull up. Why don't you pull up? I got some smoke and some booze. Ni wewe tu ndo naikosa. Oh baby, pull up. Why don't you pull up? I got some nyama choma and some booze. Can chill together in jacuzzi, me na wewe. Naeza kada na inje veje, nina shisha pia veve. I'm a Netflix and chill, naeza cheza gita nina skills. Naeza kada na inje veje, nina shisha pia veve. I'm a Netflix and chill, naeza cheza gita nina skills. Natama ingi kona. Angalau siku moja mwenzio ni nakutu la mabusu.
This is DJ Bryce KE, the great, aka the Music Terminator.
Sometimes na hisi kama ni jana tumekutana. Miaka 20 ndani ya ndoa ila bado nanikoshaga. Kuna machuo kama wine, watoto tatu ila haujafulia. Tena mapenzi hayajapungua, nakupenda zaidi ya jana. Wala sija kuchoka, mapenzi yanazidi noga. Najua umri umesonga na wazuri umezaliwa, ila wewe ndo bora. Crushing over you, boo, boo, boo. Hey, you. Crushing over you, boo, boo, boo. Hey, you, boo, boo, boo. I'm still crushing on you. You are my favorite. Mwana waje. Oh baby. Oh yeah. Oh baby. If I'm to choose, gotta stay, choose you. My unki pona roi na gonga dudu. Wako na riri ya sinongo ni bubu. Yeah. Wajua zini yako mimi sinaga. Wanajuliza kipi na chokupendeaga. Si lazima waelewe. Baby, mimi nimekupenda mwenyewe. Baby, wala sija kuchoka. Mapenzi yanazidi noga. Mwana wazuri umezaliwa, ila wewe ndo bora. Crushing over you, boo, boo, boo. Yeah. You, boo, boo, boo. I'm crushing over you. You are my favorite. Mwana waje. Crushing over you, boo, boo, boo. Yeah. You, boo, boo, boo. I'm still crushing.
chunde, usiniache ningoje, navyo kupenda nipuke. Oh my baby,
soni si amiliki kwako na leo ambia mambo yananyoka tiki mola anatujalia
na kupenda peke yako mi wako my baby my lady
nobody but I than you
nobody but I than you
chuna nifikiria vile na kufikiria chuna nishikiria vile na kushikiria.
Katili una nafsi una huruma, hata kwa ushahidi macho nilifumba. Sikutaka kwa mimi liogupa itaniuma, kwamba msaliti wewe kwa tamaa za muda mfupi. Penzi bari umelitosa, kawekeza muda mwingi, kumbe bure najichosha. Yote wewe tulojenga kwa juhudi umebomoa. Zile ndoto na mipango ya kufunga ndoa. Jera subiri lipone, bado naliukosa. Jera natamani ukome, nipe likizo mwenzio. Jera subiri lipone, bado naliukosa. Jera natamani ukome, nipe likizo mwenzio.
Get off my mind. Wajua wakati mwingine najiuliza, au pengine ama mapenzi yana wenyewe.
Sicheze cheze.
Ama pengine mimi ndo sina bahati. Au pengine tu wangu ndo jazaliwa. Maana kila napojitweka imani, kila napoanza safari ya mapenzi, meli inapungua nanga tu inageuka feri mtongo. Damn. Siamini. After all we've been through, how you sacrifice so much for so little.
Kwa tamaa za muda mfupi, penzi bari umelitosa. Kawekeza muda mwingi, kumbe bure najichosha. Yote wewe tulojenga kwa juhudi.
Nimejaliwa moyo upendo, kipenda napendaga vibaya. Ila skendo zimefanya sijaseto, mademu wananikumu vibaya. Mesha badili ata mieneno, unadai nimefulia ile mbaya. Mana sifanyi kiki tena na skendo, sina mnazo kisa wewe mama. Wananita playboy ya breaker, bada kitendo.
Naseba
oyania wanye mini, hata kama na watania. Wananita playboy ya
breaker,
bada kitendo.
Nasema
oyania wanye mini, hata kama na watania. Baby miso mtu wa mchezo mchezo.
All night, 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 night.
Oe hata leo.
All night, night, night.
Baby miso mtu wa mchezo mchezo. Ila nachukulia poa
Nioshe vyombo ni mkande, ila juhudi zangu bure tu. Namtendekeza kama mtoto, hata chakula kwa mkono washi. Kama mashine na mpatango, mana anaga kwa wala maji. Wananita playboy ya play, bada kitendo.
Naseba
Oyani ya mwenye mini, hata kama na watani. Wananita playboy ya play, bada kitendo.
Naseba
Oyani ya mwenye mini, hata kama na watani. Baby miso mtu wa mchezo mchezo. Kama hujaumizwa hujatendwa. Mapenzi sio bidhaa dukani kanunue. Anayetoa ndo anayepawa. Penzi lako ni moto, nobody can love me better. I need your love. Whoa, whoa, whoa. Penzi lako ni moto, nobody can love me better. I need your love. La soja mila, tumeshibana.
And I play straight to you. I'm all you need, don't go searching far. Been to hell, now we back. Look where we are. This kind of love, no be by power. Well, damn in love. Like you when you play silly lily.
Damn in love.
Out of the league. When Toto and I'm
only in
the
league.
Always wanna hit the road with me. Wanna be with me. Guess who's feeling you mean?
Girl, this love and be real. Streets being military. Guess who's sticking with me? So till infinity.
Finish me,
I'm finity. Never leaving me.
Never
sticking with me.
Better.
I'm Toto physically. I'm a leg bag.
Love so Jamila.
Yeah.
love, in a feel come I fast with you love. Wewe ndio my new flame, my new love. Kama siko kando yako nina cute love. Nina taki yako and I'm happy yaki. Nasike sauti yako, nambia uko wapi. Ndio nikuje hapo, nikuwe my loving. Ata na shukuru Mungu nimechwa do something. Perfect picture me and you na wajuku. Leo utakula nini, I can cook for you. Kwa TikTok for you, like soon a boo. Sleep next to you, nana like the view. Ah, kitu mali safi mpaka natoka soko. Vile woni penda mina feel kamtoto. Semo nataka wangapi mini takupa pronto. Semo nataka sangapi mimi ntashika fongo.
Tena na mipango ya kusafiri ngambo. Kwenye chumba cha upambo ni kuchumbie. Tatizo uzuri wako na udhaifu wangu sijiwezi. Sije kawa kigezo cha matatizo.
Waniona na kuangalia na tayari ushajua kwa naitaka yo. Mini mgeni huku na hata niko toka pia sijeyona kama yo. Nini mpya na hicho kiuno chako unapo kizungusha roho yangu nairusha hey, nairusha. Oh mama wana kubamba na fumbi. Haya mambo ya naita yuzi. Haya maji marefu hawa ya wezi. Chole sina mtoto mjini kubamba na fumbi. Haya mambo ya naita yuzi. Haya maji marefu hawa ya wezi. Chole sina mtoto mjini.
Eti ukisonga na mitasonga. Utakini kuse na isha koma. Usiwe na wasi usima. Mimi nitafata unakufanya. Eti ukisonga na mitasonga. Na ukinipa pia sitakata. Usiwe na wasi usima. Mimi nitafata unakufanya.
Mimi nataka nipokate siachi. Pokate siachi siachi. Paka juwa lichomoze. Ila sasa imetoka situ liote. Mimi nataka nipokate siachi siachi siachi. Paka juwa lichomoze. Ila sasa imetoka situ liote. Mimi na wewe, hey, 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 yeah. Mimi na wewe, hey, hey, hey.
Mina hisi kama kuna sababu tunakutana. Mana tunaendana. Mambo mengi tunalingana. Mina wewe. Basi taratibu sini kanyage. Nguo yangu usichane. Nia yangu sombaya. Nachomba nafasi ujue. Oh, haya mambo ya naika jujuzi. Haya maji marefu hawa ya wezi. Chole sina mtoto mjini kubamba na mvubi. Haya mambo ya naika jujuzi. Haya maji marefu hawa ya wezi. Chole sina mtoto mjini.
Eti ukisonga songa. Naisha koma. Sile na wasi songa. Songa.
Kutenganisha na ex wako.
Sisemo na nipenda na ujiamanisha. Hivi
menipende ani. Sema menipende ani. Sema basi umenipende ani. Sema menipende ani.
mapenzi yalinitia kiburi, yalichonitenda enzi hizo. Maana wengi niliwapa mapenzi, baada ya penzi nikavuna wadui, naogopa mwisho vilio. Mapenzi hayajakamilika, mapenzi ni maridhiano.
This is DJ Bryce K. Solution Terminator.
Pengo ni baraka, uwe maskini ya utajiri, mwisho siku ushindi mkubwa furaha na mani. Pengo ni kuonema, kuna walo jali wa mali, ila ndo sasa wamepungukiwa mapenzi. Niamini baby, mimi ni wako, kwako nashikamana hivyo. Niamini baby, mimi ni wako, kwako nashikamana hivyo. Asante, asante kwa kunipenda, kwa kunipenda. Asante, asante kwa kunipenda, kwa kunipenda.
Mechoka kumficha, acha leo mumuone. Baby wangu know you, know you, know you, know you. Inaweka ni mapicha mitandaoni mumuone. Baby wangu know you, know you, know you, know you.
Nimeona wengi siwataki bebe, na kutaka wewe. Nakupenda wewe.
Oh, hey. I urembo uko hai, ukiongeza makeup uta multiply. Why my mwanzako na die, ulivo mzuri.
DJ Bryce K.E.
Kundi hura upeperushe mikono, mauno ya kitangana
sema mtoto weni mnoti. Pendi kabeji mtoto napenda karoti. Ulivo wa moto umenipiga shoti. Pende tukacheze bango. Mama I text you to tango. Tiko mwenyewe na miniko jamo.
Kula moja moja nota mwakaranga. Kwa mauno yake yanganya penzi ya tanga. Ngozi nyororo mtoto wa kidosi. Biga picture insta ni kuposti. Simiti imeka ukaroboti.
Mungo zaki mambo nijieleze kiwana.
Mocheza kayamba. Yunani anashanga. Anajua kama danga. Kaitoga kwa muganga. Embe dodo. Yamani langu embe dodo. Embe dodo. Yamani langu embe dodo.
Kolo. Kolo la kolo.
Salama mama ulivyo simple au japa kata mascara
nasema kivesi another pimple defu yake shingo kino kama city ya Lincoln macho yake kama ya chinko
cause you're beautiful mama inalwa kujua ane bere tuona ane uwe na tufaa ane uwena tupenda ane. Cause you're beautiful mama. Una uma tujua ane. Badai tuona nane. Uwena tufaa ane. Uwena tupenda ane.
I guess I'm in love.
I'm in love.
In love with you. I guess I'm in love.
I'm in love with you.
I guess I'm in love.
hear this.
Now hear this.
Tonight is the night, yeah. So baby, hold me tight. It's a pain to a pair, yeah. Everybody wants you, but they can't reach you now. Cause you're the baddest girl. Ooh, supernova. Nakutamani, twende nyumbani. Ama twende visiwani. Unataka chukwani, au forodhani. Baby, kufite kumotima. Loco, loco, kanipenda loco, loco. Bonge la toto, kanipenda na mimi.
Loco, 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 loco. You go baby, colo, 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 colo. My baby, colo, 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 colo. You go baby, colo, 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 colo.
I wanna please, I wanna tease, I wanna do some crazy things to your body. I wanna fly you overseas on some energy. I love you when you teasing, you call me daddy. The way you run your waist, Shakira Isabella. Then you bust it down, it's a tricky situation. Ki uno kipinde, kisha kamati ameza. Sherehe umewasha, mama umeteketeza.
I want your body, you such a body. I want your body. Sina bona usana we Uribesha urakabandi Walai wambere ya ibaradise Sina bona usana we Uribesha urakabandi Walai wambere ya ibaradise
Siku zinasonga Uzee unaingia Hali nazidi kwa ngumu Yani leo heri jana Natama Naisi kana ikata Mana subira heri meshindwa kuifuta Kwa ya mapenzi Nisha tafuta kila chochoro Wakwa na ye Ila ndo bado sija muona Sijiisi mwenye bahati Mana kila naikutana na yeye Mie kabisa tuendani Kweli ujana maji ya moto Na kumbuka kuna mademu walo nipenda wakati ule Ila nili wachezea Pengine ndo kama yo Yamenikuta Etaswira nkivuta
Follow him on Twitter, Instagram, and Facebook at DJ Bryce254 Pro.
This is DJ Bryce KE, the great, aka the Music Terminator.
Inunia, wazuri so wengi. Ila kama ni uzuri wa sura na fedha zipo kupindukia. Kipata na ikufa, mlinda na ulinzi wa benki. Usiendeshwe na dunia Imeja uongo na utapeli Ukipata demu anakupenda
Penda na nai
Mama ukipendwa tulie uolewe
Hii dunia ukiomshamba hela utaizunguka Mana kila kitu uisha pesa uisha
Urembo uisha figa uisha
Tachobakiza ni moyo Unaimjua Mungu
Asemjua Mungu wazia jua mapenzi Jua mapenzi ya jua utu Mapenzi ya kweli ya yaongeki Na fura ya kweli ya igarimu chochote Kwa ya mapenzi Nisha tafuta kila chochoro Wakuwa na ye Ila ndo bado sija muona sijiisi mwenye bahati, mana kila naikutana na yeye mie kabisa tuendani. Kweli ujana maji ya moto, nakumbuka kuna mademu walionipenda wakati ule.
Ukitaji rafiki unipigie, ukitaji rafiki, ukitaji rafiki, ukitaji rafiki.
DJ Bryce K.
Kisima chenye kina kirefu, tena talipa mshara we meneja wa moyo wangu, doctor wa pressure na stressi, unanituliza unaloka ba baby, acha ni queen yeah. Oh yeah, it's the way you do me chidia, cause the way you love me darling, the way you do my body, the way you talk, the way you walk, the way you call me papi, the way you love me honey, the way you call me daddy, it's only you and me. Rockabye baby, rockabye,
rockabye baby, rockabye,
I need you.
Rockabye baby, rockabye,
straight to my belly tonight.
Rockabye baby, rockabye,
I'm gonna need you.
Baby, tonight.
Aisha.
Mzuri kama kachoro budi kakupa mola. I'm like my oh my. Macho yake anavonga, just like a candlelight. Lips zake zilivoloa kizingata, like my oh my. Gozi yake inavometamet kama shima. Hivyo unazani na kutamani la nipo itrese zaidi ya vile navodhania. Kina mbio kampani na machache ya kukuambia. Cause I need you in my life. I'm trying to find me a wife. And you look just like her type. You look like just my type. I swear this love is first sight. Cause you are such a beautiful woman. 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 Could you be my
kama kachora kuno kama dondora. I'm like my oh my. Na hivyo vimacho na keka kolori anavyo virembua. Abadishe plaka kola kuspendo madola. I'm trying to make you my. Na hizo puzi za keka mudori anavyo jishawa. Nisha jaribu kupapasa Dar es Salaam, Nairobi ni Mombasa. Sijamona mpaka sasa. Wakufanana uo mshepu sasa, yeah. Maneno manunguno na chuki. Eti mara kiuno mechongesha Uturuki. Uwajibu kurupuki. Benzila koni asari na mino nyuki. Kelele zao za chura hazini nyimi tembo kunywa maji. Watasema mchana na usiku atalala. Umebariki wa sura kwenye shindano la warembo. Acha nkupe taji. Kwanza bado kijana kifuanya pale mwana.
Zingine nae kupenda umpendi. Unapenda mwingine na naipenda mwingine. Hata sempendaga na kila mtu anataka taipu yake. Sa zingine hata wale wenye hadhi na sisi tunawakataga. Oh bwana alivyo nipenda yule. Alivyo nipenda, alivyo nipenda yule. Siku jane nikamwaga, alivyo nipenda yule. Alivyo nipenda, alivyo nipenda yule. Siku jane nikamwaga. Yule alinipenda bure, oh nikamwacha kwa ajili yake yule. Alipata pesa na zaidi hiyo siku na maana. Kweli macho yaliniada, aki macho yaliniada, yeah. Alivyo nipenda kwa bidii, suzidi kalihonya mimi sisiki. Urembo pekee uridhishi, oh inahitaji zaidi. Taipu yangu, oh ni yule anayejua thamani ya penzi langu, yeah. Taifu yangu, oh, ni yule anayeniezi. Ina maana gani uwe na shana mrembo dunia nzima na kupendi? Ina maana gani uwe na mume mwenye hela chungu nzima na kuthamini?
Alikuwa wangu wa uwa
wakati nilikuwa nameless, nikimwona na sinzi ya kanameless, huko ndakuja kalesa, love ilikuwa genuine than leather. Na uyu we started kitambo, wakati skuma mezani was diambo, wakati stima kwangu was scandal, wakati birthday yake haikuwa na keki, wakati nikisota linipiga jeki, nikachanga nikiwa na rangi ya tao, yangu ikafunguka club yo makao, leo macha kesho kosi tunakacha, tulizi document Snapchat, niko empty na miss kishenzi, alinipa ya kweli mapenzi. Lonely, na miss alivyo nipenda,
alivyo nipenda yule, alivyo nipenda yule, kamzuganga, napenda kamzuganga.
Ladies, ototo kari mnajijua sira mwanamke kuringa taka kuna step.
Ladies watoto kari mnajijua kama umevaa umependeza taka kuna shit. Short or long hair, pretty pretty baby face. Hips, lips, kiss, red white test. Police, police, dada kupewa kesi. Akikuangalia tunaweza kutoa kadi ya bank. Macho vya kusinzia zile kuibia ibia. Tasema kala kitu alafu kimemzidia. Kama inataka kupanda mizuka gajia chia. Sarakasi misamba mateke ya sincere. Chiche limekorea naze shikiki msichana. Takuma garaze na cheza kainama. Ukuti ukuti kainuka kasimama. Kuo fupi kina nona kama inambana. Kipochi chini kamechi na viatu msala. Niyo kala na gifiga cha kibanto. Kisema kakatize mtani atachanganya watu. She smart, she pretty and she know what she want to. Kikompea we unakuwa tofauti. Darasa uti the brown is a knockout. Tick, tack, tick, tack, tick, tack.
Umeni piga keyo.
DJ Bryce K.E.
Body bad, she has the cutest smile. Oh. And when she move, and when she whine, oh girl you blow my mind. You be on my mind lately. Oh girl you fine, can I take you out for wine and dine? Pretend I never seen before. What if you long it to Caesar? Come give it to Caesar, stop being a teaser. Hey, in a million katisa, twende zetu Ibiza, tukakule maisha.
Baby, you're a chum-chum.
Godoro, godoro, mwongo ndi kwenye wo-wo-wo. Wo-wo-wo, asema ex wako muongo. Muongo, nyonga pinga kama nyongo. Nyongo,
yani unavo nyonya mwongo, aduna toko nyongo. Nipe yote kamu nifu, sinipe rombo.
Nitakulinda mpenzi wangu achana nao.
wanasema vibaya, achana nao, achana nao, uachana nao. Hao wenye roho mbaya wanatusema vibaya, baby love, wewe wangu mi wako wa moyo. Oh baby love, sijenacha kwa fitna na maneno yao. Baby love, wewe wangu mi wako wa moyo. Oh baby love, usijenacha kwa fitna na maneno yao.
You control my heart, baby. Give me all your love. I'm going gonna die for you. I don't want nobody. I'ma let your pussy know darkness. Baby, give me a little nothing. I'm gonna fight for you, yeah, yeah. That booty bounce on me. That booty bounce on me. That booty bounce on me. Yeah, yeah. Give me that booty bounce on me. You want me that booty bounce on me. Baby, me that booty bounce on me. Yeah, yeah.
Girl, you move like a star. The way you move, girl, it's like a blue movie, girl. I'm like, oh,
no. Tafali polisha kufa madadaka. Yuna na vokataka, Yvonne chaka chaka. Tadia za kuchafu kama jala taka taka. Kutuka kisha jenereta, yani kurka taka taka. I like the way you slow it down and wine and pose. Girl, go crazy, put on the show. Get down to business.
Let's take off your clothes.
I can do. Ina kimba na mahela kwa kipochi. Cheki pamba nina
tigo za kidozi.
Yote tisa kumi, taka kusosi. I can, I can. Kama koge mule nino. Choka kwa sofa paka korido. Mwana lana mini kosingo.
This is DJ Bryce Key.
Baby, give me all the great,
aka
the Music Terminator.
I don't want nobody. I'ma let your pussy know darkness. Baby, give me all the night.
Rangi ya tu medube, rangi ya tu medube, ngozi yake laini. Kiuno chake cha kipekee, kiuno chake cha kipekee, yani figa nane kamili.
Attention, attention, baby, can I get your attention? Me see no buyer, see no buyer. Just wanna give you some love and
affection. Si juu na wapi, ila naomba niteme na wewe. Nina mengi, ninataka niseme na wewe. Si juu na wapi, ila naomba niteme na wewe. Nina mengi, ninataka niseme na wewe. Nataka seme na wewe. Kidogo seme na wewe.
So baby please, so no done. Na manisha na tusema si utan. Unanimaliza mama. Watu friend, wanna die. Nikuwache kuna toka na fulan. Mbona bila bila mama. Tuna nyumbani, dada meanda kachori nile nawe. Kisha maishani, palilishie birikana ikiwa nawe. Au koko bichi, tupunge upepo wa bahari. Mombasa Malindi, tukaleza ukachili jamani. Mama sasa ni yoi, kila naomba nitemi.
Kidondo ndugu wa ndoni kwa kina maliza kudawa. Katu wa kipoa. Oh, jamani,
bila kumwacha ndio siwezi. Oh, moyo namchagua yeye, japo najua nipendi. Kuwa naye sitaki. Oh, ila sina budi, moyo namhitaji, nampenda. Anajua ndo maana nakisha.
upendo usijelewa. Nampenda, anajua ndo mata nishewa. Moyo na kina kirefu. Haya mapenzi, haya na machwele. Masikini moyo wangu, kapenda mala sipo. Haya mapenzi, haya na machwele. Masikini moyo wangu, kapenda mala sipo. Don't you pay night, don't you talk night, don't you pay night, nothing to my own, you can buy, don't you pay night, you can buy, don't you talk night, don't you see me night, nothing to my own. Na jama aliporudi kampokee ila kanzuga tena na tena. Mdomo ni mchungu ila ninashindwa kumtema. Sipo genini la kweusi na nashothamini fulusi. Tatizo mimi mfupi mwavangu valiwa kichwani. Sipo genini la kweusi na nashothamini fulusi. Tatizo mimi mfupi mwavangu valiwa kichwani. Haya na machwele. Masikini moyo wangu, kapenda mala sipo. Na wenye mpenzi, haya na machwele.
Na jinsi na vocheza ni kama nante. Macho ya kini mbuto ni kama nani. Mwono mwona vongata kundi nani. Kiono nazinazi ya na vokati. She started blowing kisses. Kaja mwenye kasema, hey mister, would you hold my hands? No, she's in a way. Masisi mama tuche. Kisara, kisara, she can push it. Kisara, kisara, mama tuche. Kisara, she can push it. Kisara, kakusina. Kisara, yeah, yeah, yeah. Asema
gentlemen,